kwemerera mbere mu nyimba z'omukwano nakwenkuka sawe unye sabisa sulira fizi enjo bagundi yansomesa kuyimba kwange kuzane jaja kasumba yayimbanga tata mwesigwa yimba nyo tena tata mugabe yasunanga kita kyo kitone kino nafunye akadde nendowooza ku byanfunye bingi olw'okuyimba balala bagezezaako bibaganye bonze mwattu yange bamukama yanyambye embakajita muyimbire ovugalo anti ntandise atalina kyakumwebaza olimbi afazali mwebaza obulamu webale webale tata webale webale mukama tata webale byokola nsimye buli aliko bwali esana kwebaza webale 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 tata webale webale mukama tata webale byokola nsimye buli aliko bwali esana kwebaza webale mpade singa manyama zina nandizinye na yafazali kanjugume natandika mama nekuseyi munga njerega mama no mutose munga yuma sibane nyanyo abanjerega bambi amazima byenfunye nange sabisubira naye mungu tasumagira olaba junanze yali asulibwa mundeka Chris nsana kwebaza gundi yongeza kitanji ulire nawe webale webale tata webale webale mukama tata webale byokola nsimye buli aliko bwali esana kwebaza webale 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 tata webale webale mukama tata webale byokola nsimye buli aliko bwali esana kwebaza webale ningale ekinyonyi kitolo semama nze mu prisoni bazi baba muli wa bamujulira mujeno twins baby senzo muna munyumba mulimu omukisa bena amazina ntadde mujjira laba bwensanyuse wabulonda zenyokeya sibya kukukuta ebyaffe byalwatu buno obuwanguzi makunale lengera abaana banyumyera bannonsereko batenda mukama byakola byamagero abakyala musakanye omuyimbi kanyimbe lengera abaana banyumyera bannonsereko batenda mukama byakola byamagero webale webale tata webale webale mukama tata webale byokola nsimye buli aliko bwali esana kwebaza webale 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 tata webale webale mukama tata webale byokola nsimye buli aliko bwali esana kwebaza webale.